Mara.
Nyimbebe yawtata do hande be shafa turure mabbe
e gonga no mimili goddo mabbe e nyawiya
gonga no goddo e nyawi amma jun acci be shafa yonki mabbe banji banji
be mili te be diya borre majjun nyawne he nyawwa ran shafa turure nokkun gan duggo mabbe dum wodi yurmene no be di ranga do en go be do e tokkitori shitan kulon wadambe go be accangan dunge
gonga no kulon e wadabe kambe daba gabe maunaino beran shafiranno ande maamira mabbe amma joni ene gade wata ngalum eno non enon imbo didi belli nyimbe shafambe to rure do banjino ene no shafata do Allah e gunga e gubake suga mako gezu berne toraka do tawi nga majun inandu ganu gezu iran jama do marude mako o rambo wallahi
gunga non gechaka Allah menno sementia o wawan ko wallahi nyalane baade fu kanko wadi dum fu buru e ledde e nyimbe fu o yeyi en jafa gan ume sire en jafata
gan me jafata
daga denden Allah wadi no malaika en e duudi duudi e be india be wodi mamma goto mabbe inne munno Lucifer baa majjun o wadi hennu go hokki Allah baa halludun naati de benne Lucifer go Allah wonjiti inne makko be yamo shetan shetan yida Allah gan Allah yati amagunga shetan e yidi te tirai ngalla oran wada nayi fewre shetan e rayidi de tilai min innan shafadu ande nganni no dun woda tinto kiti shetan oyi Allah wada shetan mone pui pui e shetan aiki mudu Allah wada de mone nen timin tinto kiti shetan
gonga non to yidi mone makko he nyain to kitinto agesu kawoda into kito shetani gankulum shetan e torure woddi be shafa dum wodda kada nyimbe wada kulum mabbe Allah goto on woddi e shafa feboy wada kulum mako aborde gon kade wala e wada go hinira mone Allah ijan gon non tawa dan do hokko rein jam Jesu biddo Allah wati o accani ijan mako ijan dan non do dan do dilirta hakke meedi
gongano ten acci hakke meedi gwento kiti gesu goto on Allah hokkange jamu gesu non woni abore meedi e hakke meedi o wadi en hune maudum o warua o tetira en shetan
gonga non tunado e hubi gesu berne shetan kade sembidinta be ban makko kulon gon kade wala e meedi en kade wodata kulo waddere en anni to e wati gesu yarangi fedin tawdamu bade to jairi makko woduni